wanetolola ngekisakate wanefunza yegwe gwenyimba bwenebaka yegwe gwendota sirinaya nsanyusanga gwe sirinaya nchamulanga gwe ndi bebiwo chibubu cho ebyange byonna bibyo mukwano gwo sukaliwo akuwongero kamara
omuwatjoba
ontuse kujuba juba onikusekalotera juba ontuse kujoba juba onikusekalotera nyimbira 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 muko kukaimba nyimbira luli lwetwalyeyo omwezi eddoboozi lyo lyananga ne bwe mba ntabuse ngonda kibeibi kalongonza laba yekyekyo ntona tona nyume mulabu mabeibi yoma eminado eze mbeera zo njagala embeera zo Juba, ontuse kujuba Juba, onikuse kalotera Juba, ontuse kujuba Juba, onikuse kalotera Ebyange byonna bibyo mukwano gwo sukaliwo akuwongero kamala omubwati oli mungi muzondi eno mu musaayi omukwano gw'omukwafu temuli kawaali tweraga omukwano togwagaza abeeyo I'ma be the one to make you feel love again I'm gonna be your candlelight baby girl please don't deny it Juba Juba, onikuse kalotera.